Ani kikicho ya galankuwe Okirize muti monjune Kubasiri na gwenina Abalala bote bankuba Tongana mulungi Esu birindi mkwe Tonjua nawe tichigeza ko Baby Kubasiri na nantwara lero Jagalako nawe Omukwano go kumenya Kunzita kumazeke mirembe Mulungi ikavite Jagalako nawe Omukwano go kumenya Kunzita kumazeke mirembe Nimetunga imenya Terimpeza Ya kane ndaba Oh, olichi mulichanda ku Oh, singa feza Banabala newewe kuta Eva kira konyange siwenga Kwali mubye njagala Tone samba Mulungi kabite Njagala konawe Omukwano go kumenya Kunzita kumazeke mirembe Mulungi ikavite Jagalako nawe Omukwano go kumenya Kunzita kumazeke mirembe Tone samba Tone samba Omukwano wenina mungi Wenina mungi Kankuwembe je, oh kubibite Kankuwembe je, kubibite Sirina nantwala lero Sirina nambika Sirina nantwala lero Sirina nambika Sirina nantwala Kavite, njagalako nawe Omukwano go kumenya Kunzita kumazeke mirembe Mulungi